tandika yo kusoma ngora liboko yenye ubute bwakalwe nze neva kusomera yo nefune ndoze mwatenga weguli chote cha zerwa lero chirudenga chinyola jokanga nchikumi uli shiro lengwa wondo tanga totote wa msema nyichichi ate buli lwengu loto luwe one lungwa tane mulotulo buli chonja gala nkulabe nkutegeze chendi konze na yenga mkutia bigambo byo nina binje ntandi kwa yoye mkula ukakati kangume kaka sabu chanza rawe wa olaba mbuze mune wale mikuano siri wakubandi wasungo wabula nalininda netegereze kakati nze chengamba ntandi kakati oibucho tegete manyi jagala kwa galo njagale watu chari msomero nange weguli luvanyuma tulikanya ngoma zogu sumu kamkutwale mumaka kasitao chari kachiwa yanga tena nge chari mutondiva wangu chawe tunuleyo jotu nulana kama sogo biliro lavi kovisimi anti mulawe wa mwenya yenye bolike mwenyezo ya unda wabuiza
yogera sembulira tidenyo simanyi kazole kulo wabadde kusomero kolabi koli mulamu otawuso mutwe siri kumikwano sera abazadde bankumba kyovola basome singa nali mbigendera kojimasiba yetawula nepita naye n'okukula kwetta kuna bawala tulabye ebisibu ntandise okukemebwa buli lwenkuba pikica ku buli omukyaŋŋamba neewunya abasajja n'okuba nali nnoonya abawuzeko munjogera nenyitandabe ate mama yaŋŋamba abalensi mwefuula tumwesigika atyo nimbalimba wano mala ofiiriza omusomo weebuzeebuze wala okunfunisa olubuto weerabye ebyolejja ombonyebonye mbadde saagala basajja osinga bulingwe kiwa nkwesize nzikiriza byoŋŋamba kyokka byaffe byakyamusaanyi okimanye
yagala nkukakasa effiina guno omukwano gwenkulaga amaaso be bajulizi ose eri bashooti ng'omutwe gukyuse kongera ddala kazoole giri bamimwa gyange likiyinza okukyatula amazima nti ffiina nkukooye bulira obuswavu bw'omutima n'okuweemuka mu nsi wakiri okufa mukama nsabye obe mwetegefu nze okwegaana ffiina ontwale mugeyeena kati nja kuyita ewammwe nkyawulo eggulo ggulo ko nninda ku ffene
nedde nkya tojjayo wati yojja ku sande enkya gye bali bwekankwesika amazima kuba bangi bemwanye newala emikwano
jakubuulira engatto nkutwalenga ku ssomero olweggulo nkuleete jakuleetera omutwalo weerageeyo ku ssomero naye bakutye
tenda saagala sente wati ogula obukome ssaawa yo nnina
tulabaagane ffiina anywerezaawo otuze yongera okunyweza
bayiweera bakiwaitayo ku sande lugambye bambitonjiwa
tewasomye leero nayiseeyo ku ssomero saakulabyeyo nobati we mubuuzizza ŋŋambye munno bakugobyeyo eddala kiki
mazima bukya twawukana natandika okulwalira sebakatulo mutima gunneewuuba entunno nsinezimba ku kasifuna n'amaanyi bulikendya nensesema amalusu negesomba mpulira okuzunga saagala okulya nkejje n'ebinyeebwa byanyiye n'amatanago metroni yaŋŋambye nti muwala bakusobya ogirodda waka wakannatuuse lwaggulokko maama ng'ali mu nnimiro taata yeekunywa maama namubuulidde nga mubuuze ekyokusoba kinnyinyonnyole mu butuufu yasoose naasiriko oluvannyuma ate naayitaba nange kwe kumwesega taata olwakomyewo nange ne mubuulira nti nno bansobya ye kwe kutandika okuyomba n'olugalwe najjayo kwe kukuba ekiro kyasembyeyo kwe kumbuuza kyani nannyini lubuto yanguwa omuleete ndowoozo kyajjukira byonna byewali oŋŋambye luli mu kusooka z'ekikulu kye ndabawo okunfunira wemmeera weetema luli
bina biki ebyo by'oyogera sookodde mumpulire simanyi otamidde nyanya bombutufu tinebyo byali byakuba musandi kikoze Olwa sitani yankera ne mbalanse kewayo kakati runo Mungambye bakobye wamwe nange nyumba jesirina kakati bichevyo Yukira sona gamba ntio maranga kwebala mkuje nejiro Kwechichi wala baby ntunti bienzo kwefula noto kana koa Inovu zivu wenenge desinga sibiegana chitao wakabi Yechi chisibiegana ni mjulize yali wa magezi gonina Ndagovu kaka fubole seyeba mekabe mkwanye sizarangako Na mwaba wala mulimba nyoru kugamba no itika chichite wakana Sigana kamba no gana vino yonda vyandiso msangu kusinga Nenyoko kumutu alira mungu achi ya mpitanga mkona ye karabe Kasita nawe wakirizanga tomaze kwebala mfembi tusibwe Baby tubadde mu ssomero nga tekuli yali azadde twonoonaganye Wangamba tuyagala abasajja lwaki kunze wakkiriza anaako kalowooze Kasita nawe wakkirizanga tomaze kwebala mu sirina nsobi Kozi tugende w'omusawo agezeko okulujja mu bwe lukuta bibyo Kakati yokaba bishimula benyine ati bulonza lidogulwa Kati ojirota ewa mwenyongero kubyekanya bwe bakuba guma tonjogera
Tata yankubye nnyo kwe kungoba waka Yampusizza omusajja nekusibira amazima saakwogedde Singa namubulidde era ekiro ekyo yandise yatamye bugo Kyokka nakuumye ekyama nekubwate nevumibwa obudde kwe kukya Kiwawajja n'ongamba mu bubuzi bwe nali mu saakukaayanya Kati olaba mbaze okusoba n'abazadde bankubye ewe ku myongobe Okiro kyanneegaana ngenda kwettana ejjewonze sibonaabona
Ojja kumala gankango nti sokwettana ekole shinange neetuge Nkugambye sirina ssente sinnatuuka nakuwasa nkyasoma manya
Kakati tugende eka taata bw'amala okulaba muteso ndekeeka
Bakitaawo bw'agambye mugamba afuna omulala nze tandabangako Ye tugende mugambe ntya nti mukulu ekindeese bw'antema oluyinvaako
Ebyewali nyirira nali saagala kusoma naawe bireke Abasajja mwefuula kati biki ebyo byoyogera jjukira luli Mwankwananga weegonza n'ensimbi ng'ondaga nnyingi zadda wakati Wangamba bw'olina ebintu nteera kyangu kuntwala kakati mpasa
Nze nnali nkusaagirako y'abawala mu abamutyaba atasaagirwako Ongambo tyandeka okusoma nzaawo ndaba ng'asaaga weesirikire
Obe nyumba gy'otolina pasente endaga esingo basinga gye bali
Ekyo ekiteeso ky'oleese kijja kukuyamba nnyo otambulirawo Wabula nze sirina ssente y'omuntu asoma nkola wagenda weewole Ojja genda osula mu makubo mpaka lw'olituuka nkasita musana Kinyambye okwewonya ebizibu ani awasembaga amangu kooti sikakuzaala
Nandiganze wannyoko ne mukabira ebizibu ate naye mutya
Kati mami omugambira kinze tondeetera bizibu abeeka baleke Mami ne bw'omugamba otya byo tagenda kubikkiriza tomala biseera Tulabagane fiina olubuto bufunaku olusiba totya lugabe
Kode kakati onde sotia sama nyirirwa Tata chiwo omukwano munnago kenzo tia koma olabe Bannange bawala bannange mwenna bali mu ssomero mwewala abasajja Balina kala nyingi balina enjeru yeruko n'endala bulaka Wajira mu njeru etukula kwe kugamba n'oyitika nange bwe nnali Naye bulaka lwali gy'ogenda kwejjusa amazima kikite wagaana Kati antunuulira nkene kamulabe nnyini bwankimbo sanye weerowooze
Kati ma maze okukyekkaanya by'oyogera bya mazima tw'olubuto lwange tonyiwa okudaza ennyumba tekyapima matiresi papapapa ntyo bawala mbakenze ennyo olw'abasajja bakwana nabulwa ekituufu n'olwekyo bw'afuna olubuto yememeeye kwesibira omusajja gw'aluwa asooka n'aluwa ttoofa ttoofa n'alugaana nti kime weenyigaawo bambi babasibya abaana abangi be mutazadde embulwa kuba kuzaala tova osanga omwana ennyindo n'emubangala leetali mu kika matu ga musongodde obugera alina mwenda matama ga mayuuka n'okyacyanja bw'ozadde songa omwana gw'ozadde sitalawo kino si bavubuka bokka n'abakulu mbatwalira mu mwekkaanya abaana mwabawala kye mbasaba mukomye okulimba ennyo omwetegereze oba olubuuto lwa misaago bayinza okubandawula ate oluwakayisi ono fiina nwanye ennyo nz'omukuulamu amazima era ttala nga zudde fiina weebala okukuuma ffe waliwe twasibira tugende mutwali kuba lw'ensimbi n'osiima ataatawo kayumba ati ebyaffe byakubaawo bateeka mutekerro n'oya n'alumwazaalo owange ze mututte bbaayi
music.com.